I Tiger Man, Mkambo Mashungulu, Ingwemgulu, Nimchakazi. Mina ngizwana wathi kunkulu Mosambiki, kaprofesa la Gaza, leshumza shakatsha. Leswi ndzi khulumaka swi vitiwa Xichangana. I lirimi la hina leri hi ri khulumaka van'wani va ri tivele xikhambani. Mina ndzi mthayi, ndzi jongwana ntlawa lowu wumbiwaka ku nyikiweke vito ra ku i Mandlozi. Mandlozi a va tolo va swipita swikwembu, majira ya muthaita swipala ku i Manyawa. Hikwawu nyanga ra hina ri sukela le mphakati ni huma handle mayelana ni leswi i nga tibaka kumbe mahanyelo.